chemhlabeni mina uyabona imizamo yami yonke akekho yoyibona lapha emhlabeni kodwa uyabona imizamo yami yonke akekho yoyibona lapha emhlabeni selwe yoyibona emazulwini imizamo yami bayoyibona emazulwini isiyobona emazulwini imizamo yami bayoyibona emazulwini abazali bami banzala bamshiya kanje babuka bakushiya emuva abazali bami banzala bamshiya kanje babuka bakushiya emuva babuka ngasala nakho babuka bakushiya emuva babuka bamshiya nakho babuka bakushiya emuva yaza babuka ngasala nakho kubasale muva konke engikwenzayo imizamo yami ngiqala phapha akukho kubasale muva konke engikwenzayo imizamo yami ngiqala phapha akukho kubasale muva ungangifanisi nawe ele ngifane nawe ungangifanisi nawe ele ngifane nawe
Sin nada.